nas molimba ola logenda we not a da songa ninda ninda kwesunga kachmani chocha olusi notaja nana mio moyo wekabanga ngamba tindi wakajanja siri wakajanja omukwano gwe gunuma nadira omutima nenkukwasa nenkuwabula munobutwala resi kulaliko nendwala notunone tunuma njagala njagala mpulira njagala nfuna otulosebo nteka mumutima gwo njagala ddagala mpulira njagala nfuna otulolero nteka mumutima gwo akawungezi enjuba bwegenda ngolwo nkimanya bunzibiriridde n'ekiro mutumbi ebirooto ne byesomba bwe mpawa muka emanya nti ninzeka bwe bukyakumakya omusana ne gwememula nagwo ne gumbabula siraba mbikirira lwaki tonyamba n'obireka byobeera okola n'oddeka walinsasidde n'ontaasa njagala tulo tada baby rachi eh I'm a smoker now we know tada nayenga rachi eh jagala jagala mpulira njagala mfuno tulosebo nteka mumutima gwo jagala jagala mpulira njagala mfuno tulolero nteka mumutima gwo jagala jagala Take a moment in my world.